waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
sanadka 2017 dhanka arrimaha siyaasadda waxyaabihii lagu xusuustay waxyaabihii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid a lana dhihi karo waxyaabaha ay ku bilowdeen ayuu ahaa xidhiidh telefoon ayaa waxa uu dhex maray ra-iisul wasaare malcolm turnbull iyo sidoo kale madaxweynaha maraykanka donald trump oo maalmahaasi xafiiska la wareegay labada hogaamiye ayaa wadahadalkaasi kadib waxa ay ku adkaysteen in xidhiidhkoodaasi telefoon uu ahaa xidhiidh isagu saaxiibtinimo wax weyn ku oolay balse xidhiidhkoodaasi oo warbaahinta loo soo dusiyey ayaa waxa uu soo muujiyey in labada hogaamiye ay dood adagii dhex martay taasoo khusaysay heshiiskii dhigayey in qaar ka mid a qaxootiga ku sugnaa jasiiradda manas in maraykanka dibudejin loogu sameeyo ra-iisul wasaare malcolm turnbull ayaa isagoo sheegay in uu jeclaa in xidhiidhkaasi uu isagu sir ahaado waxa uu yidhi sida wanaagsan mar walba waa in uu ahaado wadahadalkaasoo kaleetee mid sira muddo yar kadib ayaa dhib kale oo cusub ay soo food saartay malcolm turnbull senator cory bernard oo isagu ah nin muxaafida xubin aad u cadcadna ahaa kana tirsanaa xisbiga liberaalka ayaa isagu shaaca ka qaaday in uu ka baxayo xisbiga liberaalka una dhisayo dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo muxaafida oo isagu u gaar u leeyahay isagoo markaasi iscasilayayna waxa uu yidhi
this morning I resigned as a member of the Liberal Party. It really is time for a better way.
Subaxan ayaan anigu iska casilayaa xubinimadaydii xisbiga liberaalka run ahaantii waa waqtigii jid ka habboon la baadhi lahaa dowladdu waxa ay ka cadhaysiisay sanadka 2017 bulshooyinka waddanka ku cusub markii ay isku dayday inay wax ka beddesho xeerka austraaliya ee dhanka iyo sida isirka ku saabsan taas oo ka dhigan in ayna dembi noqonaynin haddii qof dib loo goysto sababtuna ay tahay wax la xidhiidha isirkiisa ra-iisul wasaaraha ayaa isagu u dhigay in arrintani ay tahay mid khusaysa xorriyadda hadalka
Free speech is a value at the very core of our party.
Xorriyadda hadalku waa mid qiimo weyn ku dhex leh xisbigayaga ayuu yidhi Mr. Turnbull balse xubnihii xorta ahaa ee baarlamaanka ayaa iyagu la saftay xisbiga mucaaradka ee leyberka halkaasna ay kaga takhaluseen balse taasi oo keliya ma ahayn meelaha lagu jebiyey dowladda wasiirka arrimaha jinsiyadda iyo socdaalka bita datan ayaa isagu wakhtigaasi daaha ka qaaday isbeddel weyn oo dowladdu ay damacsan tahay inay ku samayso arrimaha imtixaanka la maro wakhtiga jinsiyadda la qaadanayo balse mar kale leyberka iyo xubnaha nick xenophon ayaa iyagu qorshahaasi hor istaagay tony bork oo ah xubin ka tirsan xisbiga leyberka ayaa sheegay in qorshaha imtixaamka ingiliishka ee dowladdu ay waddo in uu yahay mid aad u adag uuna xayiri doono dadka waddanka ku cusub ee aan iyagu aqoonta lahayn
what sort of snobbery leads a government to say unless you reach university level of english we'd rather
maxay tahay isla weynaanta baas ee dowladda ka dhigtay in ay tiraahdo haddii aadan heerka jaamacadda ingiliishka ka gaadhin waxaan jeclaan lahayn in aad halka joogto ayuu yidhi bork dhacdada kale ee sanadka 2017 lagu xusuusan doono ayaa waxa ay tahay bolin hanson oo ah madaxa xisbiga one nation ayaa waxa ay iyada oo niqaab soo xidhatay soo dhex fadhiisatay aqalka sanadka taas oo ka mid a ololaheedii ay ugu jirtay in waddanka austraaliga laga mamnuuco niqaabka gabdhaha muslimiinta qaar ka mid a ay xidhaan balse ficilkan ayaa laga daleeceeyey labada dhinac xukuumadda iyo mucaaradkaba waxaana si gaara loo xusuustaa hadalladii aadka u cadcadaa ee xiriiraaliyihii guud george barans uu isagu markaasi bolin hasan u jeediyey wuxuuna yidhi
to mock its religious garments is an appalling thing to do
ku jeesjeeska dhar diimeedka waa wax laga xumaado samayntiisa ayuu yidhi george barans dhinaca kale malcolm turnbull ayaa isagu wakhti badan ka mahadxadaygay in uu dhagaysto codsiyada ku saabsanaa in la sameeyo guddi madax bannaan oo arrimaha bangiyada baadha balse markii uu xubin ka tirsan isbahaysiga ee safka dambe oo isagu weliba ka soo jeeda xisbiga nashnaalka markii uu ku hanjabay in uu taageeri doono qorshahaasi ayaa markaasi uu ku qasbanaaday in uu taageero qorshahaasi Mr. Tambal isaga oo kadibna ku dhawaaqay qorshahaasi. Waxaa sanadka 2017 dhanka siyaasadda lagu xusuusan doonaa inay bilaabatay mid ka mid ah qisooyinkii ugu saameynta badnaa taariikhda cusub ee waddanka Australia. Arrintan ayaa waxa ay tahay murankii arrimaha jinsiyadda ama shakiga laba jinsiyad haysashada. Arrintan ayaa bilaabatay markii uu senatarka Greenka Scott Loudland uu isagu ogaaday in uu laba jinsiyad leeyahay haystana jinsiyadda waddanka New Zealand, taas oo ah arrin ka hor imanaysa xeerka waddanka Australia, kadibna uu iska casilay. Waxa uuna yidhi isagoo iscasilaya,
"I'm resigning as a senator for Western Australia and co-deputy leader of the Australian Greens effective today."
Anigu waan iska casilayaa senatarnimada gobolka Western Australia iyo ku xigeenkii hoggaamiyaha xisbiga Greenka. Arrintan ayaa maanta dhaqan galaysa, ayuu yidhi Senator Ludlam. Tan ayaa waxa ay keentay in xubno badan oo baarlamaanka labadiisa aqal ka tirsan in ay iscasilaan kadib markii ay ogaadeen in ay laba jinsiyadlayaal ay yihiin. Todoba xil dhibaan ayaa lagu wareejiyey haddaba maxkamadda sare, halkaasi oo badankoodna ay ku waayeen xubinimadii baarlamaanka, balse warkii ugu cuslaa waxa uu yimid markii xukuumaddu ay arrintaasi ku wayday ku-xigihii ra'iisul wasaaraha Barnaby Joyce, taasoo iyadu dowladda khatar fooda u saartay in ay weydo halkii kursi ee ay aqlabiyadda daciifka ah ku dhexlahayd aqalka hoose ee baarlamaanka. Markii maxkamaddu ay ku dhawaaqday in Barnaby Joyce uu waayay kursigiisa ra'iisul wasaare Malcolm Turnbull oo arrintaasi ka tiraayaysan, waxa uu yidhi,
"The decision of the court today is clearly not the outcome we were hoping for."
Go'aanka maxkamadda ee maanta dhab ahaantii ma aha natiijadii aan filaynay. Barnaby Joyce ayaa isagu ka tanaasulay jinsiyadiisii New Zealand, isagu oo dib ugu tartamay kursigiisii halkaasna ay guushu ku raacday, dibna ugu soo noqday aqalkii baarlamaanka iyo sidoo kaleeta ku-xigeennimadiisii ra'iisul wasaaraha. Qulqulatadii jinsiyadda ayaan halkaasi ku istaagin iyada oo xubno kale fooda ka maleegtay. Jackie Lamb oo iyadoo xubin madax bannaan ahayd ayaa ka mid ahayd xubnihii xigay. Dhanka liberaalka Stephen Barry iyo John Alexander ayaa iyakuna ay dabaylaha jinsiyaddu ay qaadeen, balse Mr. Alexander ayaa isagu dib baratan ugu galay kursigiisii Benelong, halkaas oo uu sidii Barnaby Joyce dib u soo ceshaday kursigiisii kadib baratan aad u adka oo uu la galay premierkii hore ee New South Wales ee xisbiga Labourka, gabadha la yidhaahdo Christina Kennelly. Ra'iisul wasaaraha ayaa soo noqoshada John Alexander aad ugu riyaaqay, waxa uuna yidhi, "Codbixiyaashu ahaa," ayay dhaheen John Alexander, "waxaa tahay guulaystihii xaafadda Benelong, si la mid ah sida aad horay u ahayd guulaystihii waddanka Australia." Sanadka 2017 dowladdu waxa ay diiday qorshe dhinacya indigenouska ay ku soo codsadeen in afti loo qaado sidii dadka aboriginalka loogu aasaasi lahaa gole joogta ah oo isagu baarlamaanka kala taliya arrimaha aboriginalka. Arrintii ugu saameynta badnayd ee sanadka 2017 dhanka siyaasadda ayaa waxa ay ahayd sharciyeyntii guurka dadka isku jinsiga ah gudaha waddanka Australia. Dood badan iyo ololo badan oo laba dhinac u kala socotay kadib, dowladda Australia waxa ay ku dhawaaqday in afti aan qasab ahayn loo qaadayo arrinta guurka dadka isku jinsiga ah, iyadoo ha iyo maya loo kala codaynayo boostadana lagu soo dirayo codayntaasi. Ol-ole ha iyo maya kala ahaa ayaa ka bilowday gudaha waddanka Australia. Ra'iisul wasaarihii hore ee Australia Tony Abbott ayaa ka mid ahaa dadka ugu cadcadaa ee mayada u ol-oleynaya, isagoo ugu yeedhay shacabka Australia inay mayada u codeeyaan.
"If you're worried about religious freedom and freedom of speech, vote no. And if you don't like political correctness, vote no."
Haddii aad ka walwalsan tahay xorriyadda diinta iyo xorriyadda hadalka, maya u codee, ayuu yidhi Mr. Abbott. ugu dambeyntii aftidii boostada lagu soo diray waxaa ku codbatay dadkii haada u codeeyey iyada oo wax ka badan 60% ay ogolaansho ugu codeeyeen. Dabayaaqada haddaba sanadka wax yar ka hor uun inta aan lasoo gaadhin gabagabada sanadka 2017 arrintii senator Sam Dastyari ayaa qaadatay hadal haynta siyaasadda. Eeda loo haystay Dastyari ayaa waxa ay ahayd in uu xidhiidh hoose la lahaa nin maalqabeena oo Shiinaha ka soo jeeda, arrimaha siyaasadda Australiana ku lug lahaa isagoo oo lacaga ku bixiya dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed si gaara waqtiyada doorashooyinka. Xiisadihii arrintaasi waxa ay keeneen inuu senator Dastyari uu iska casilo jagadaasi, waxa uuna yidhi markii uu iscasilayay,
"After much reflection, I've decided that the best service I can render to the Federal Parliamentary Labour Party is to not return to the Senate."
Fikir badan kadib waxaan go'aansaday waxqabadka ugu wanaagsan ee aan ku taaran karo xisbiga Labour-ka ee baarlamaanka federaalka waa in aanan dib ugu soo laabanin golaha Senate-ka 2018. Arrinta jinsiyadda ayaa u muuqata mid aan wali fari ka qodnayn iyadoo tira kale ay sugayso go'aanka maxkamadda.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.